mulamu wange anjagala nate nange mwagala alina omukwano gutasimuka alina omutima ogwazabu ono nafuna kirabo okuva eri mukama katonda ebizibu byange bineeyoleka ye mulwanyi wange asokerwako ono nafuna kaliba ate tawangulwa ntalinga bawagizi ba mupiira ttiimu we nafuwa bagivuma afukamira ku mavivige omukazi nasabira
oyo mukazi ki
bamuyita mama omukazi bamuyita mama
oyo mukazi ki
bamuyita mama nze yansabira ne mpangula
oyo mukazi ki
esaala ya mama wange nze yansobera teremererwa
mukazi ki
ubirwa ngamba tusabe nze nfuna obuwanguzi yagumira emyezi omwenda n'ebizibu by'ekikazi byonna anjagala nnyo unconditionally waliwo lw'ebinsobera ne mukubira kasimu mama angamba kimu nti weewombeeke tusabe bambi bandabyeko omubiri nasawo nandera awo ne nzira buto omukazi ono anjagala ne bwe mmuwa katono katya ye mama asiima talinga bawagizi baabayimbirwa bahiti bamujeguna
oyo mukazi ki
bamuyita mama omukazi bamuyita mama
oyo mukazi ki
bamuyita mama nze yansabira ne mpangula
oyo mukazi ki
esaala ya mama wange nze yansobera teremererwa
oyo mukazi ki
ubirwa ngamba tusabe nze nfuna obuwanguzi sulaki kubanga talina muwendo leka musabire sala zokka mukama muwangaze ayi mukama nsaba onkumbire ekyebbeeyi kyange bano be tukwana batukyawa ng'emikwano gitukyawa mama yekka yataribaako ekisi wange my everyday sweetheart my darling my mentor mami yekka yataribaako ekisi wange esanyu lya mama ddagala enseko za mama kisumuluzo ekigambo kya mama ntanda mama tabalaata bamuyita mama omukazi bamuyita mama
bamuyita mama
bamuyita mama nze yansabira ne mpangula
bina bayaye byebannumba kasimu mama ti mwana wange olyotyeyo eno gyendi puresha sinzita ti mama
bamuyita mama
bambi anjaga
omukazi bamuyita mama
ate nange mwagala
bamuyita mama nze yasabira ne mpangula
tomuleka kujula mama teyakuleka kujula jjukira omulamu bwo n'okubaawo mama yayiwa musaayi muwaje
bamuyita mama omukazi bamuyita mama
esase lisembayo
bamuyita mama nze yasabira ne mpangula.
Remember where you got it first. www.djericom.com